Ebunche ze beat.
Super na kiono ni majanga ye yeah. Wamukami we ulivo fiti kama mina wajalanga yeah. Mama sita we I got a one pack ni te commando CPD 4G WhatsApp bila bando Kwa sita retire umeni kamata Unavo shine siyo mchafu kama mabata I've never seen kama ulivo Toto kiuno kama goro Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha Unanipandisha mori kama masai Umefundishwa na nani we Umetoka udigoni we Bigo zako swaga zinachanganya Nipeleke mpaka nichisi we
Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo kwenye chaje Chomeka, chomeka, chomeka Pana unima kichonga Chomeka, chomeka
Kwako niweke mkandarasi Ntajenga daraja la mapenzi Warukia dhahabu na almasi Ili penzi letu lizidi nyoka we Nashinaga mamasita Holy fire fire Utamu ngari ngari yuani Macho kama unanita
Anapendaka ninavyo sakata Ganana Mauno ya pwani ya ni Mombasa Kisuro waka waka meni kamata Kwenye kiza totoro nitawashata
Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo kwenye ya chaje Chomeka, chomeka, chomeka Pana unima kichonga Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo kwenye ya chaje Chomeka, chomeka
Pick a jing,
Pick a zing,
ah.